waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
habeen wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa habeen talaada bisha Janaayana ay tahay 19 sanadka 2021. wararka madaxdiisana waxaa ka mid ah tirada dadka iska baara xanuunka coronavirus ee gobolka New South Wales oo hoos u dhacday awgeed ayaa la sheegay in aan la khafiifin karin xanibaadaha jira. dowladda Northern Territory-na waxa ay ku qasbaysaa dadku inay xirtaan maaskiga ama afduubka waxa loo yaqaano marka diyaaradaha ay saaran yihiin ama ay ku sugan yihiin garoomada diyaaradaha. dowladda New South Wales ayaa sheegtay in baaritaanada dadka xanuunka iska baara ay aad u hooseeyaan, taasina ay keenayso inaan la khafiifin xanibaadaha coronaviruska ee jira gobolka. ayaan laga helin COVID-19 labadii maalmood oo u dambeysay iyadoo la diiwaan geliyey, balse laga helay 2 qof oo ku karantiilan hoteelada oo ah dadka dalka dibadiisa ka yimid. dadka badan 10,600 qof ayaa iska baaray xanuunka 24 saacadood ee u dambeysay ee ku ekayd 8 fiidnimo habeenkii bishu ay ahayd 18-ka, taasoo wax yar ka sarreysa maalintii ka horreysay. laakiin premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in taasu ama tiradaasu aysan ahayn mid nagu filan.
For us to have confidence to ease restrictions, we need to have significant opportunity to see those testing rates.
Inagu si aanu kalsooni ugu qabno oo aanu u qafiifinno xanibaadaha, waxaanu u baahanahay waa in tirada dadka isbaaraya ay kor u kacaan, si taasi noo siiso kalsooni ah inaysan jirin dad xanuunka qaba oo bulshada ku dhex jira oo aanan weli helin. marka waxaan ku boorinaynaa qof walba oo calaamad yar xataa isku arka in meeshuu doonaba ha ku noolaade uu markaasi soo baxo oo isbaaro, ayay tiri premieradu. maamulayaasha South Australiana waxa ay sheegeen in New South Wales looga baahan yahay 14 maalmood oo isku xigta oo aan laga helin xanuunka coronavirus oo gobolka gudihiisa la isaga qaaday ka hor inta xanibaadaha aan laga qaadin. waa gelitaanka South Australia. maamulayaasha dowladdaasi ayaa sheegay in xadka ay la leeyihiin New South Wales uu ka xirnaan doono dadka degan magaalaweynta Sydney, Central Coast, Wollongong haddii aysan helin ayaa la yiri ogolaansho gaar ah oo ay codsadeen oo markaasi loo ogolaaday ama aysan ahayn shaqaale daruuriya. tan ayaa imanaysa kadib markii 7 kiis oo coronavirus laga diiwaangeliyey gobolka New South Wales maalintii Sabtidii iyo Axadii. siyaasiinta federaalka ee ku nool xaafadaha xanuunka ka dilaacay ee magaalada Sydney ayaa loo ogolaanayaaba la yiri inay codsadaan ogolaansho gaara oo ay ku galaan ACT ama Canberra si ay uga qayb galaan furitaanka baarlamaanka. dowladda ACT ayaa xanibaadaha ka qaadaysa dadka degan xaafadaha xeebaha waqooyi ee Sydney laga bilaabo 3-da galabnimo maanta oo bisha Janaayo ay ahayd 19, halka 10 kale oo 10 xaafadood oo magaalada gaar ahaan galbeedka weli xanibaaduhu ay saaran yihiin. laakiin dadka aan u dhalan reer ACT oo booqday xaafadahaasi ayaa laga mamnuucay inay soo galaan ama soo gudbaan xadka. dadka reer Canberra oo guryahooda ku soo noqonayana waa inay galaan, ayaa la yiri, 14 maalmood oo karantiila. dowladda Northern Territory-na waxa ay ku qasbaysaa dadka diyaaradaha saaran iyo ku sugan airportka inay xirtaan afduubka ama maaskiga. tallaabadan ayaa waafaqsan baa la yiri tallaabo qaran oo dhaqan galaysa laga bilaabo Barito oo bisha Janaayo ay tahay 20. awaamiirtan kasoo baxday Northern Territory ayaa waxaa ku dhaqmaya, ayaa la yiri, garoomada diyaaradaha ee ku yaala Darwin, Alice Springs, Eulara, Gove iyo Groote Eylandt. shaqaalaha ka shaqeeya diyaaradaha caalamiga iyo kuwa dalka gudihiisa ka shaqeeya ayaa sidoo kale laga doonayaa inay iska baaraan xanuunka COVID-19 marka ay soo galaan Northern Territory haddii aysan horeyba isaga soo baarin 7 maalmood ee u dambeeyey. dowladda federaalka ee dalkan Australiana waxa ay doonaysaa inay aragto in duulimaadyadii caalamiga ahaa ay dib u bilowdaan sida ugu dhaqsaha badan. tan ayaa imanaysa kadib markii xoghayaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Professor Brendan Murphy uu sheegay in xadka caalamiga ay u badan tahay inuu sii xirnaado sanadkan inta ka hartay, inkastoo tallaalka COVID-19 uu bilaaban doono bisha soo socota ee Febraayo. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Michael McCormack ayaa sheegay in go-aanka ku aadan safarada caalamiga ay ku xirnaan doonaan hadba talooyinka aanu ka helo saraakiisha caafimaadka, ayuu yiri. Dabcan waxaanu doonaynaa inaan aragno in diyaarad duulimaadyada caalamiga ay dib u bilowdaan sida ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale waxaanu doonaynaa inaanu xaqiijino in caafimaadkeena Australia uu sugan yahay oo sida hadda uu yahay u sii ahaado. Adduunka oo dhan ayaa naga masayrsan, ayuu yiri, markay noqoto heerka aan ka gaarnay xakamaynta coronaviruska, sababtoo ah, ayuu yiri, waxaanu raacnay talooyinkii ugu fiicnaa ee maamulayaasha caafimaadka iyo khubarada caafimaadka ilaa bilowgiiba. Afhayeen u hadlay madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegtay inaysan doonayn in la qaado xanibaadaha safar ee saaran dadka ka imanaya UK iyo midowga Yurub iyo weliba dalka Brazil. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump uu ku dhawaaqay in xanibaadahaasi hore loo saaray dadka ka imanaya dalalkaasi la qaadi doono marka la gaaro 26 bisha Janaayo, isagoo shuruud ku xiray ah in dadkaasi ay iska soo baareen xanuunka COVID-19 oo markaasi laga waayey. Afhayeenada Mr. Biden, Jen Psaki, gabadha la yiraahdo, ayaa sheegtay inaysan ahayn arintaasi siyaasad ay leedahay maamulka soo socda ee xilka la wareegaya dhowaan. Waxay intaa ku dartay intaa beddelkeeda ayba qorsheynayaan inay sii adkeeyaan tallaabooyinka la xiriira safarada caalamiga sibay tiri wax looga qabto faafka xanuunka coronavirus. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison waxa uu sheegay inuusan hadda qorsheynayn inuu la hadlo madaxweynaha xilka ka degaya dalka Mareykanka Donald Trump ka hor inta aan la caleema saarin Joe Biden asbuucan waa 21 bisha waqtiga Australia oo ah 20 bisha dalka Mareykanka. Mr. Morrison ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka xilka ka sii degaya Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ay labaduba soo waceen si ay ula hadlaan ka hor inta aan waqtigoodu dhammaan. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu fursadaas markii uu la hadlayay labadaas nin uu isticmaalay inuu uga mahadnaqo taageerada ay u muujiyeen wada shaqaynta iyo saaxiibtinimada u dhaxaysa labada dal waa Australia iyo Mareykanka. Australiana waxa ay ku biirtay baaqyo caalami ah oo loogu baaqaya maamulayaasha Ruushka inay sii daayaan hogaamiyaha caanka ee mucaaradka Alexei Navalny kadib markii lagu xiray magaalada Moska. Ninkaasi Mr. Navalny ayaa la xiray markuu Ruushka ku noqday markii ugu horreysay wixii ka dambeeyay September, markaas oo la sumeeyey laguna sumeeyey sunta Novichok loo yaqaano. Xaakin ku sugan Moscow ayaa amray ninkan oo 44 jira in xabsi lagu hayo muddo 3 maalmooda inta laga fiirsanayo in damaanad lagu sii daayay in kale, taasoo keeni karta ayaa la yiri in ninkaas uu xirnaado muddo sanada. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Marie Spain ayaa sheegtay in Australia ay ka walaacsan tahay xariga ninkaasi, ayna taageersan tahay saaxiibadeeda caalamiga oo ku boorinaya Ruushka ama maamulayaasha Ruushka in ay si dhaqso leh u sii daayaan Mr. Navalny. Saadaasha hawada berita oo 4 magaalada Melbourne waa cadceed iyo 25, halka magaalada Sydneyna ay tahay daruuro iyo 24 digrii.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.